to pass some music.
It's Black on the beat.
Kasheshe natamaki akianza kusaula mwendo kama mtoto akajala akakapaula ocheche penzi lisonge asomo samaula mwenzako mini mechizika chizi hey, kwako mimulula moyoni umenikaa unavyonijua kama umenizaa sekunde dakika na saa nikikuwaza hadi na zuba kini aja mitama ila ndivyo romba ya hauna wakuziba pengo lako hakuna 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 ukini aja mitama ila ndivyo romba ya hauna wakuziba pengo lako hakuna hakuna kwa maana umenizoesha vibaya 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 umenizoesha vibaya 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 nimezoeshwa vibaya 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 nimezoeshwa vibaya 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 asali tam 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 umenipa mama umenimaliza mimi nawe dam 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 unanichanganya na kunimaliza inapata raha ujue mimi kana wewe pata raha ujue mimi mana wewe moyoni umenikaa unavyonijua kama umenizaa sekunde dakika na saa nikikuwaza hadi na zuba kini aja mitama ila ndivyo romba ya hauna wako ziba pengo lako hakuna 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 ukini aja mitama ila ndivyo romba ya hauna wako ziba pengo lako hakuna hakuna kwa maana umenizoesha vibaya 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 umenizoesha vibaya 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 nimezoeshwa vibaya 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 nimezoeshwa vibaya 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 umenizoesha vibaya 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 umenizoesha vibaya 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 nimezoeshwa vibaya nimezoeshwa vibaya
Vibaya, vibaya. It's Black on the beat.